Isingeniso. USathane ukhohlisa abantu futhi uzozama ukukhohlisa bonke abalandela izindlela zikaJesu. Kodwa uNkulunkulu wasikhombisa ukuthi ungaba kanjani namandla phezu kukaSathane. Lalela ufunde kulesi sifundo eBhayibhelini. Buka isithombe esilandelayo uma uzwa umsindo. Isithombe seshumi nantathu. UGideoni nengelosi kaNkulunkulu. Abahluleli 6:1-24. Abantu bakwa-Israyeli baphinda futhi bangamlalela uNkulunkulu. Benza izinto ezingalungile. Ngalokho uNkulunkulu wenza abantu bamaMidiyane babuse iminyaka eyisikhombisa. AmaMidiyane abulala zonke izitshalo zama-Israyeli. Akhala efuna ukuthi uNkulunkulu abasize. Ngelinye ilanga indoda okuthiwa uGideoni yayihlakulela amabele ezivandeni zewayini. Wayewacashisela amaMidiyane. Ingelosi kaNkulunkulu yazibonakalisa kuGideoni yathi, "UNkulunkulu ukuwe, qhawe elinamandla." UGideoni waphendula wathi, "Uma inkosi inathi, yini kwenzeka lokhu kithi na?" Kodwa inkosi yamkhuthaza uGideoni yathi, "Hamba nalamandla onawo uyosindisa ama-Israyeli ezandleni zamaMidiyani. Angikuthumi na?" UGideoni wayazi ukuthi ulula futhi akabalulekile. Kodwa ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, "Ngizoba nawe futhi uzowanqoba amaMidiyani." Verse 16. UGideoni wanikeza ingelosi ukudla. Ingelosi yathinta ukudla ngenduku yayo. Ngokushesha kwagqabuka amalangabi, yanyamalala ingelosi. UGideoni wabona ukuthi uNkulunkulu lona ekade ekhuluma naye. UNkulunkulu wathembisa izisebenzi zakhe uyohlala nazo njalo. Futhi unamandla ukuthi azisize ukwenza intando yakhe, noma sicabanga ukuthi silula kakhulu.